It's D. Jones and the
Wonder Dizzy, a.k.a. Butterfly. 100 bars. XYZ, let's go. Simpo munga atisini funa kurapa. Breakfast, lunch na wajaka lefo sapa. Hivi vika lila soni dijons ni meta. Anyway, sifa meneve na kwera kukamba. Inesini gwirika ni tele langa mulamba. Nina zete ni bisi batu piwa manigamba. Nili klini kutiala no need na yo samba. Aze butterfly mapiti ni mayangamba. Manje na mbo chinja na magia. Wale muembe keza nili tipenza kasila. Maramza pala na ngati chena ya kwa tira. Yatoka tabo tabo 334 ni ma twins. Kasilize school feature ni ma school fees. House don't forever langa nani peta fika. I'm doing this for you and whoever ni trasita. Beautiful ladies magelo wa mafika. Na wene wa pushing up unofika pena fika. Wena wanilanga nila mukati mwa menso. Wena wafuno ziba kwe inachoka potential. Wena wakonda skill wena ngunipa menso. Fresh nilimo wata kwa sini pwelela. Fire tata peni liriparibe chikwela. Na leta freestyle ya mene iribezina. You can't see me but Sindine John Cena. Nilipeni kwa ito karindula njosa vonze. Nga mutiso koneza mkwisa harimose. Ipo kwiri mblood paka mabacho ka jazz. Na leta freestyle yope na 100 bars. Nifomo kwira nisa face na matitos. Belief is to see dorofia na success. Sweat for sweet mkolo passion se budget. Level distemper, don't break my heart. Non-stop floaty piteko na butter system. XY freestyle, boogie boogie. Bali na chena nguchope na chika style. Mukaru sweaty na mufuni kama festile. Zigzag flow ni meno ya wa cocktail. Simbo babiti mudia wangani masao. Mbacha support and our flow ni ya chinyao. Siche using eka mkwiri katimo chino ni plow. Ma flow zisi anga sile ni sandi. Watimona cha mene chino ni brandi. Nyu wachiriza na watake nandi. Ya malens mumutu mongani echimaki. Biti ni court. Hello my fans ndiye jache. Seki pa microphone kaleza ndine jati nchagi. Yemu ya bakulu papa pipopu. Mukafuno yese mpundi wa baba bibopu. Hey, sini maseka I'm doing it for Zambia. One love DM na blackout media. Kuno na wasi ya nipa nuna kuna mibia. Hey, munga sepa doni wa valila mjira. Hine sini na pele ni bitche ya sila.
DJ Jones on the one blog.co.